cerce quando è su. Baby, nataka nikuoe, nisha eka ahadi kwenye mizi.
Kwenye mizi,
baby, nataka uwe nami. Pasivumilia, usijeleta wazi. Unajua shambia wazi, hadi wazazi.
Kwa wendo wangu mile,
kwa mawendo pezi. Nataji kuwa nami,
kuwa nami.
Kama msumbufu, wanao binadamu. Pasivumilia, usijeleta wazi. Unajua shambia wazi, hadi wazazi.
Every day, not till I die, I don't lie. Every day you make my mind, I feel it for you guys. My baby girl like me, I did this song for you. You know why, girl, I love you, baby girl. You the one, I love you, baby. You know why I love you, baby. It's you, no, it's you, no, it's you, no. Hey, baby girl, I'm feeling you, ma. You know why I'm crying every day.